ngijabule kabukuba lana njengelungu lephalamende laKwaZulu Natal kule ndawo yaseMpumulo Adams. Ngizobona lo msebenzi omuhle owenzeka lana. Ukukhulela kwaMpumulo sasivele sazi ukuthi sizama ukuthi sibe nama activities as sport noma ama athletics noma senza ibhola noma isoccer noma netball. Le Mpumulo sasizama sikuzamayo mesifike Adams sasazi ukuthi kamphela ndaba. Adams lana kwakufike kutholwana ingqungulu zama high schools and le ndawo yayihlale vele yona ithe kubangconywana kule ndawo esasuka kuzona yaseMpumulo komadundube nakodidini. So iloku yahlala besizinda nje sindawo eziright. Akumangazike ukuthi umfana wethu Thembo uphuma kule ndawo ube waqala eMpumulo mhlawumbe ngabe ake khona le khona udlala ngoba waqala eAdams ekwakuvele kuyindawo vele eyayikade iphezulu endaweni zangakithi eMpumulo. Siyambongela kakhulu lokho asikuchieve. Akuyona into encane ukuthi umntwana wethu ekhula ephuma la kulamakhaya nje anganakekile koMpumulo komakhaya ahambe ayofunda esikoleni ezinjengo-Westville Boys afike abe yingqungqulu khona abashaye abe umntwana ovelele no-representa isikole no-representa i-province yonke kwi-tennis. Kuyasijabulisa ke nokho ukuza ukuthi kunabanye abafuna ukumxhasa basilekelele ayoqhubeka nomsebenzi wakhe we-tennis phesheya kwamanye amazwe. Kodwa ke sitholile ke nokho kusikhathaza kancane ukuthi uxhaso alwenele kahlehle ngenxa yokuthi ke babeka lokho abangase bakubeke. Sesiyafisa nje siyabonga kulabo esaziyo ukuthi bazothintwa isitori sikaThembo ngoba ngilala nami njengelunga le Parliamente kodwa ngifisa ukuthi asupporteke kodwa ngilana ngoba ukutshala imbewu kuThembo uzobutshala into ethi usezobuya ngelilanga eseyumgqugquzeli eseyucoach kwayena esezofundisa lezi ngane ezincane sifuna ukuthi sizifake kulolu hlelo ngoba siyafisa ukuthi ngelinye ilanga ehamba yedwa nje manje kuthiwe emva kweminyaka eyishumi kuzosukuma iy'ngane eziwu-10 more ezinjengaye ezizoreplace yena. So ngizobancisa nabantu baseNingizimu Afrika basilekelele ngevision ngoba lokhu kuyilegacy kamkhulu wakhe uDesmond Makhanya okweke umuntu owayethanda intuthuko nowayethanda imfundo nowayethanda amabhizinisi ethanda nenqubekela phambili kuma-sport. So nje ngalokho nje sojabula kabi thina ngoba abanye bethi bayingxenye ye-foundation ebhekeka ebhekele umsebenzi awenzayo kodwa kakhulukazi lo mzukulu wakhe ose-achieve kangaka siyafisa ukuthi kube khona indlela ukuthi imlekelele athi achieve even more not just for himself it would be for the benefit of all of us la KwaZulu Natal nalana endaweni yaseMpumulo nase-Adams.